RMQ Entertainment.
Mbilu ya mina uyi vavisela yini mama? Mbilu ya mina uyi vavisela yini mama? Mbilu ya mina uyi vavisela yini mama? Mbilu ya mina uyi patlanyela yini love? Mbilu ya mina uyi patlanyela yini love?
Nini baby yima gore ntshitsa pride ni lo judeka famba but he went and said na my wife he went and said ni nga ta kunyika mbilu baby until I die baby kulungisa marito rhandza energy he fight va ku byela swa bad the baby twa nga ku swi true ni byele mavito ya vone va landza hi crew ni tala ku tiva ku hi hlanganise hi vona or what better ku lwiwa ku ri why va endla this and that is wrong
mina u yi vavisela yini mama. Mbilu ya mina uyi vavisela yini mama? Mbilu ya mina uyi vavisela yini mama? Mbilu ya mina uyi patlanyela yini love? Mbilu ya mina uyi patlanyela yini love? Ulo ni tshika utlela uni susa mbilwini.
Shut this up.